Yeah. Oh, na 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 na. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
She looks so surprised, then I cut a picture yake ukutani. She said, oh my god, this is kinda love, make me feel I'm the only one. I'm looking to her eyes, I say, yeah baby. Amengia kwenye ulingo, menasia kwenye ulimbo. Na mkati ya mitindo, na mkanyagia vishindo. Na ningata kwenye shingo, mtoto na marisa
nyimbo. Baby, come to my bedroom, welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom, welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
When you Maya Cooper daddy love, believe me, ni vitu wet wet sovi cup. Ni Cooper keys to my crib, keys to my bedroom. Ukichoko jitose kwa jikuz in the bathroom. Na auto kwa wabowat mana ghetto shali fix. Ni wewe tu DSTV au Netflix. Mekwa kia midori mawa mashuka ya pink pink. Nikifika tu na kubanduwa kipimpo lafu ilo la tari, lazima ntafute stimu ya ndo mna vikari. Niwe mahari ni kupe extraordinary. Penzi flani, la tari. Kama wadu unanzidia, my dear. Unakarufu flani, unanukia alafu.
Jipangelo si kupigi kimoko, vitatu basi.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Getumijaza mautamu tu, leo na kugea utamamua. Kusma ungapi ni wewe uneyamua. Leo majilani mpaka jina tanijua. Sopo kati ya mapaja tunanyonye mpaka pua. Funika funua, binuka binua. Mandika mandua, kama unavyo nijua. Chubuka chubua, ukinipa na chukua. Nakula huku na huku sama kikibua. Pika ili nimle mpaka mpish. Sijia upaka mkongo ila spiki. Ukikamulia ndimu sinage ubishi. Mana waga na telezaga bila vilainishi. Leo leo, don't slow down. Leo leo, pata chimbika is going down. Leo, chaga zikivunjika we go down. Leo leo, show kali sana sold out.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Kwanza utakuta gang tahadhari. Konde chopa kana umbali. Tutanza na kimoko cha wali. Cha pili cha jali. Cha tatu takubali. Yes, so kinyonge bu. Situmi puturu wala kidonge bu. Tagila wanalizombe juu. Kauko periodi njo atatubonge tu. Ntakwekea ma movie tu kwa decoder. Ukukishushie ma chips, ma yai na soda. Grand Value, mababa viroba. Njo tukai quarantine, rice kashaweka order. Tumekatazwa mabusu, maani rusu. Matanku tazame nusu, sasi choki. Kawoge ruksa vai, nuka kaa. Ukshani lockdown, nasi toki.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Baby, would you come to my bed? Dicho lote kwako meni shoot nime dead. Usifanye kama hujanisikia what I say. Taka ni kutest toka aim paka ze. Okay, you know how we do do. Joani kupe somo tuko shule ka vidudu. Shida nini pesa zipo tunakweka migu. Ni kubidwe bidu, weekend tuta redo this. Na kama heje shindikana, tuache kukimbizana. Pindu wakadana dana, sijaza kupenda jana. Achana na uvijana, cause you my bae, eh, eh. The brown skin ni kutunze everyday, eh, eh. Achana na mambo ya mjini, you give me some more. Nafama wataki kukona na mimi, I know. Ama unataka tuende wape tuka konge row. A special place, yani wewe na mimi alone.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Hatuitaji mashahidi after math, after math. Johnny kupe tuition after class. Chagua wanja mechi go down. Na geto mbili Kenya mengine domtown. So binadamu ni creature. Vera sidika kafichwa. Usiombe uone tako live kama olidata na picha. Na kamkichuma mchicha. Ataka ungekua preacher. Chakwanza funga pazia kuna kamera za quiz. To fall in love with the beautiful girl. Kumkaribisha to my beautiful world. Baby baby. To the moon and back upendo ni pure. Me Dr. Love sama penzi na cure.
Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Baby come my baby, bedwa. I feeling I'm your daddy, manwa. Kuchafua na kufua na takata. Njio kufungule dunia uje kuona chotaka. Kabla kumsugua kiona muwa tuwa na data. Style nyingi za mbwe la milio ndo ya paka. Kabla kumpakata na mladenda. Leo gigi mani kampa papa papa wemba. Bebe flana kwenda, bebe flana ipenda. So hata nkiipa mimbo nguja na iletea Pemba. Vile unaikalia kwa juu kama unataka kutaga. Lafu na ibania kwa chini niki karibia kumwaga. Mambo zigzaga sumezoe ya wazungu. Leo na mwaga ni wachage. Wachage.
Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom.
I'm coming, baby.
I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Baby, I'm gonna give it to you good, give it to you nice. Something that you never ever seen with your eyes. Make the haters where they hate, where they dislike. I'ma roll this waist like I'm rolling dice. Tunyonge kitu flani cha Arusha. Afu tuchome tulane mpaka kusaza. So lazima puturu kuipakaza. Ila ikiwemo mwishoni takuita faza. Rip my clothes off, I like it on top. Alafu limeshamba kama una bulldoze. Suzime taa baby, atutaki upof. I'm gonna deep throat until I fucking choke. You better cancel everything. Baby, you know your only plan is to be inside me. And I know these hoes up in your IG. But wherever you go, you know I own that deep.
Come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Kwanza, nikupeleke nyumbani mazesa kwa kujue. Watoto wa mjina siku sumbue. Ada ya mama ni wewe, nataka dunia ijue. Baby girl, tulia kwanza nataka unijue.
Nataka nikupesho, vicheche nishaweka kando. Kando, na nisha lose control. Kwanguwe ni zaidi ya pambo. Pambo,
leo, hakuna kuzima taa mguu chaga mguu neti. Kwenye kochi kabati mpaka kapeti. Wandoki wembe na itana mikeka na yobeti. Kama mapenzi safari kwa kwa shakata tiketi. Talatibu mama, tanitoa roo, tapata lawama, hey. Baby hivi umefunza na mama. Nani control kama dana dana, hey.
Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.